And she no want a man. And she no kid again. Sky.
Talk to them.
Pussy sani kama chizi kana ganja. Ela. Sone kama na kupanga. Pang, pang. Siwezi kukupanga. Sako ni michosho maisha kutanga tanga. Ya poliziki Mungu peke ndo napanga. Nikikukosa we. Nitaenda hata tanga. Tanga, tanga. Kwenda kujiganga. Siwezi kukubali. Mikuzidiwa ujani.
A little girl with a body fine, fine, fine. Love it when you bend your body, where you wine, wine, wine. Press for my body, cause this a right time. When you bend for my body, never yeah. Me a waste time. Yeah. Chin up on the rhythm, every girl a wine, wine, wine. Red sun a say so, every girl a mine, mine, mine. The fat coulda slim me, yeah. I love a girl wine. Yeah. Every girl around here, yeah. I bust a right wine, so. Boom. Girl a land a body for my body like boom. Girl a sink a body for my body like boom. Chin up on the rhythm, every girl a start groove.
Basi fanya basi tuonane. Swaze kusu pesa mina momane. Chino wana mani hindo slogane. Fanya kukubali ni kwe kendane. Basi fanya basi tuonane. Swaze kusu pesa mina momane. Chino wana mani hindo slogane. Fanya kukubali ni kwe kendane.
Make me feel so fine. You make me feel so fine.
Bing, bada boom, ting-a-ling-a-ling. Shake, shake your pum pum, bounce. Let me see, dance it for me. Show me your body, whatever you need. Baby, call me your daddy. Nikupe eno mai, wada nitazigidi. Nikupe mapenzi, yalo kwenda shure digiri. Mana nipo kama msukure, sirewe sisi kiu. Navyo move, kuna kule makilikili. Kachili, kachili, saga.
Saga.
Na shepu bonge la dada.
Dada.
Kaba, kaba, watu kaya faba. Mada, mada, kapigwa shaba. Mwanamke muwaji we, mwili unateleza kama kamugi umaji we. Mwanamke unakipaji we, kwenye meza, kwenye kochi, kwenye ngazi ye. Yeah.
Basi fanya basi tuonane, swaze kusu pesa mina momane. Chino wanamani hindo slogane, fanya kukubali ni kwe kendane. Basi fanya basi tuonane, swaze kusu pesa mina momane. Chino wanamani hindo slogane, fanya kukubali ni kwe kendane.
Make me feel so fine.